amadoda sanibona nilelwa lomfana ngathunethula eshamadoda eshamadoda sanibona nilelwa lomfana ngathunethula lapho nilelwa lomfana uzalo samfumu nilelwa lomfana ungathande inhlamba eshamaskanda kadlala intamba kevula umlomo ngiza ngifuna ukuthola umaskandi nomyalandela Shamaskanda, go dalin tamba, go fulum lo, mangkisang fulum to lumaskanda, no miyala ngayla, go shuga.
Wena lingisa, wala lingisa, sa go fulu, ikiya lango, gawa na lato, yakli, wala be lingiso, kutule. Wena lingisa, wala lingisa, sa go fulu, ikiya lango, gawa na lato, yakli, wala be lingiso, kutule. Wena lingisa, wala lingisa, sa go fulu, ikiya lango, gawa na lato,
Maskanda gadlala intamba gadlala unyawo ngibona ngifuna ukubamba umaskandi nomyalande angifuni ukubona umaskandi noma umlisa ngifuna ukuthola umaskandi noma umlandeli angifuni ukubamba umaskandi noma umlingisa ngifuna ukuthola umaskandi noma umyalandeli ake ushuka.
Zomoshale
Okay, wafana bangithi yabonake manje ngicela ukuthi siyenze ngempela ke manje lento ngoba masingayikhoba bazosixaka ucabahle osibusiso
sebebani
untoza
bawoshoye
othathela
sebebani
untoza
bawoshoye
wemadoda ngesihle noxolo nokukhulu kusehlisa mina ngihlaba le ndaba ningixole wemadoda ningixole ugxabashe sebebani ngoxabashe Untoza bantu ugxabashe othathela ugxabashe osiphamandla ugxabashe makushona umculo odumile mfuna zalo kabusha mqhamukeni bebaningi bidilishe nizenze yena ugxabashe Untoza bantu